kicha, kubamba mtoto wa kishwa, manza anajua kunga na mtaman. Ni kama asali la kicha, kubamba mtoto wa kishwa, manza anajua kunga na mtaman. She's my desire.
Just for one time,
yeah, me know.
I just want her in my life,
baby girl.
I make her to be mine,
you understand?
Oh,
Ika mazali la kicha, kubamba mtoto wa kishwa, manza anajua kunga na mtaman. Ika mazali la kicha, kubamba mtoto wa kishwa, manza anajua kunga na mtaman.
I'm in love with this girl, in love with this girl, I'm in love with this girl.